ngingalindelanga, ngingalindelanga. Sengize ngathola uthando. Ngingalindelanga, ngingalindelanga. Sengize ngathola uthando.
I told you.